Mr. Kima. Kambali staki mash. Kosta tunenge na dingo. Kambali staki mash. Tuko on roads, kosta tunenge na dinga. Niko vacation job ni metinga. Kambali staki mash. Kambali staki mash. Ido usicheza na steam, usicheza na steamer. Kaishiki tunaipaka na feel. I'll step my teams. I'll step my teams, bro alifinywa. Tuko on roads. Kosto tunaingia na dinga, niko vacation job nimetinga. Kambali staki mashida, kambali staki mashida. Usicheza na steam, usicheza na steamer.
Nina babi amechill kwa dinga.
Anasema nam drive crazy. Amejiekea chaldo kwa dinga. Nimemto IG sijui Tinder. Mkoro wake anatoka na Benz. Mzae wake ana riding bima. Ni mtoe wa kibabi ndo mana na ringa. Skin yake ni smooth ka timba. Big machine tinga tinga. Nina kifaa wanauliza ni pinga. West imenona na kananga ngima. Apple flavor na nyonya mirinda. Kuna mafisi pia na iwinda. Ni hatari kwa mlango sit na linda. Skin yake ni smooth ka timba. Big machine tinga tinga. Nina kifaa wanauliza ni pinga. West imenona na kananga ngima. Apple flavor na nyonya mirinda. Kuna mafisi pia na iwinda. Ni hatari kwa mlango sit na linda.
In the woods jo na matimba. Kani opsi tunawinda. Kani maforen si tunatinga. Kani shamba si tunalima. Joko din mix na raibina. Hadisia na kukuzima. Hadisia mamolia na kukuzima. Minko busy cheki ratiba. Tuna run streets wenye katiba. Speed ni ya jumbo gikipita. Cheze na gear my boy ni mashifta.
Kosto tunaingia na dinga. Niko vacation job nimetinga. Kambali staki mash. Kambali staki mash. Ido usicheza na steam, usicheza na steamer. Kaishiki tunaipaka na feel. I'll step my teams. Bro alifinywa. Tuko on roads. Kosto tunaingia na dinga. Niko vacation job nimetinga. Kambali staki mashida. Usicheza na steam, Kaishiki tunaipaka na fila. DM maziyazu kitaka magrilla.
Kajua mahadi ni pone. Pate ndani ya mbulu. Yo mali hadi ni gonge. Yo yo match na ivali ya njumu. Si lazima hadi ni bonge. Na wakali ya ngumu. Na ninachia nani pombe. Pinky crack na dhani na mbulu. Say gon poppy gon slide with it. Nina pereka. Say you don't rap these size, kuma nina pereka. Niggas can't come in these size, man. I need a beretta, Me and my niggas on time, brother. Bring out the data.
Drugs, kosto tunaingia na dinga. Niko vacation job nimetinga. Kambali staki mash. Ido usicheza na steam, Kaishiki tunaipaka na feel. I'll step my teams. Bro alifinywa. Tuko on drugs. Kosto tunaingia na dinga. Niko vacation job nimetinga. Kambali staki mashida. Usicheza na steam, Kaishiki tunaipaka na fila. DM maziyazu kitaka magrilla.
Kwa nini cash? 5-8 5 flavor.